lile dembe yavana bawanja gidabazadde okulungamya abaana ku nkozesa ya masimu na dala mukasira kana kuluumula kibayambe obutakosebwa mbongo olwebyo byebalaba ku masimu. Omusasi wa Feseba Duka John Paul yali nebisingawo.
Ngegwanga onaku lwaleero litandise okujjukira ennaku 16 ezokulwanyisa obutabanguko. Bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abaana bawanjagidde abazadde okukozesa ennaku zino 16 ezokulwanyisa obutabanguko mu maka, okugunjula abaana n'okwongera okubabuulira engeri entuufu gye balina okukozesaamu amasimu okusobola okuyambako abaana abate nabo obutakosebwa n'ebyo bibalaba ku masimu. Bannakyewa bagamba nti newankubadde teknolojia mulungi nnyo n'ebintu bingi ebiri ku masimu nsangi zino ebikosezza abaana ekibaleeteddeko n'okufuna ebizibu ebingi ebisobola okwewalika singa abazadde babeera babalaze engeri entuufu gye balina okukozesaamu amasimu gaabwe, nti kuba amasimu ago gajjuddeko ebintu bingi ebisobola okubatabangula obwongo bwabwe bangi ne kibaleetera n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Mu kwogerako ne bannamawulire mu Kampala, Hope Nankunda ng'ono yakulira ekibiina ekya Raising Teenagers Uganda ategeezezza nti abaana bangi abato basazeewo okwejja mu nsi mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ebizibu byonna w'obuuliriza ennyo baba bijje ku masimu. Wasibyesefe mwe mandiso, nze John Paul Sebadduka wano mu Kampala.